Yeah. Nana BC.
Did it for 20?
Not semi women, son. Oh, yeah, what's the man? Mbari na milifi bia onye wasema Nasemi ye maza onye wasema Sile wana winyabu mara masema Nasemi wimensa onye wasema Mbari na milifi bia onye wasema Nasemi ye maza onye wasema Sile wana winyabu mara masema.
Chamana mo kinda wa brefu to brefu azi iti kwa me miti mi baby. Naza ma kwa brenya ribezi adam puno afin su mi hwa ye ni he. What a word, ya se ye fucking rough. So be nye bo beka on se mfregu we ni mase no no go feed and help yourself. Ow! If ya se nye dow. Naka e nye bere ka me un se mfi. E naka me papa ni. Kai me bere asa naka ye ye zinu ay. Ni vya se yo bi arazizi nana besi, besi.
Nasemi women son, onye wasema Mbari na milifi bia, onye wasema Nasemi ye maza, onye wasema Sile wana winyabu, mara masema Nasemi women son, onye wasema Mbari na milifi bia, onye wasema Nasemi ye maza, onye wasema Sila wana unyamu
Mwanye de ebya na mi mumbazo. Anaso de wanti timi fie. Nase ni pape no koka na pepe le yanka. Enche zami ye ombo man kos. Yongo ya me seduzo besi biya mafabu. Mwache pofa to tot. Meji meni Mema ayo go wate tena kwa dandan. She me do kos. Yesu mpa ye janrim. Mese kawa minziza. Nase ya mkwe wasa tapim.
Tapim.
Me yi mitili ma wansa afim.
Wansa afim.
Ake si funji wambu ba. Wana ke kaki ke nko siyaga. Nana besi. Hustle na me se mo hustla.
Mara masama.
Ye kwe.
Nase mi women son. Oye wasema. Mbari na milifi bia. Onye wasema. Nase mi ye maza. Oye wasema. Sile wana winyamu. Mara masama. Nasemi women son, onye wasema Mbari na milifi bia, onye wasema Nasemi ye maza, onye wasema Sile wana winyamu.